sifa zote kwako. Wewe Mungu wa miungu, mfalme wa wafalme, pokea sifa na heshima Bwana.
Look at my life, can you see what the Lord has done? If you look around, it's the beauty of His work. Mighty God, you made the moon to rule the night. Faithful one.
Que ya con